ko arti fa annabi Isa yekkoto baba mudun o holli igoraabe makko nani nan wondi e mon nyande fu o wi be de on keban sembe to rugu kirido wari to modo annabi Isa o holli igoraabe makko ben ki o yoppataabe kambe tan o holli be o hokkam be rugu kirido fa walla be le hokkabe ngorugo dum tiagal mum bal e sappo o lini rugu kirido uwi do wari dun nanandi hendu maundu uwindu do do ne yi a igurabe annabi Isa bena nana hendu dun na jifa e sembe wakati goto be hewi e rugu sembe al be hebi sembe ko annabi Isa kabinoben jom be hebi ngorgu fa be hala hala annabi Isa nokku fu bena hala ke annabi Isa finti yoppi maide sabu mabbe be wi annabi Isa onti lawol fa yimbe fu warato makko annabi Isa kanko woni hakkunde Alla e yimbe do leggal falangal Alla tolli annabi Isa taadu hakkeji min fu annabi Isa do leggal falangal o rufi i am makko fa heben lawol to Alla yimbe fu na yoni walude to annabi Isa kanko woni kisino duniyaru handen dun tilce fa jode en domen warugol rugu Alla. Rugu Alla na wondi e kolibe annabi Isa fu. Rugu Alla na wara na heddo le berde mabbe. Sabu rugu Alla wadi ko annabi Isa na wondi e kolibe makko.